mapacha kufanana, yetu namba moja nawe. Umenificha vyema nje sioni, zile foreni kubanana, nimezifuta nawe. Unalita jalangu jina ukomi, I like it when you smile with for me my baby. Again you take my mind is so far away. Baby upendo wangu kwako wa kweli, wakija kudanganya kwako tafeli. Oh, napendo unavyo come to me unavyo come to me come na come mama. Napendo unavyo come to me Come to me come na come mama. Ukitana wenzako wanitosha, sisi wani we upo nami, wahara ujanitosa. Hasira ndani umezimaliza mama, wara ufanani akina furani Lucy ama Tina. I like it when you smile for me my baby, again you take my mind is so far away. Baby upendo wangu kwako wa kweli, wakija kudanganya kwako tafeli. Oh, napendo unavyo come to me unavyo come to me come na come mama. Napendo unavyo come to me come to me come 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 to me.